brand new bongo mix. Season 25.
DJ Disboy 255.
Number one champion.
From Kilimanjaro. From Bamiza Classic DJs.
Brand new.
Brand new 25.
DJ Disboy 255 TZ. TZ.
Download my mix on YouTube and Audio Max. DJ Disboy 255 TZ.
Now hear this.
Now hear this.
Brand new.
Season 25.
We are Bamiza DJs. Soma kwenye ramani.
Kwendo kitumbua.
Unasema
kitumbua.
Yodiwe.
Kwendo kitumbua. Kwendo sambosa. Basi njoni chumu baby, ndo tuseme umesusa. Kwendo mwisho wa reli, wako nimeka nuka. Walo kwambia nala Zuchu, siyo kweli ona Zuchu.
Wanaka vikao sisi kutuchaji. Wapekole yao wanatwanga maji. Naongeze bidi kwenye urokaji. Tuko teni jibi penzi fulu chaji.
Fanya wainama kwa yuta. Kiku kinyanyo kama unatupa. Yani wainama kwa yuta. Kiku kinyanyue kisha kanuka. Mikochana na wayo. Kichita, 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 kimi. Kuachana na wewe. Chita, kichita, 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 kimi. Mchana nikupe tango, siku niziswa data. Tuanze fanya mambo, kabla umevyoja kata. Mapenzi mwezi ya kiwango, na umejayo talata. Na mjanijua kwa jambo, atoki mtu kwa mkapa. Yeah. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nimeozaje sasa. Amuli chi chi chi, amuli cha 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 cha. Kamoyo ti ti ti, nakuachaje sasa.
Wanapadi kao sisi kutuchaji. Wapekole yao wanatwanga maji. Naongeze bidi kwenye urokaji.
Fanya wainama kwa yuta. Kiku kinyanywe kama unatupa. Yani wainama kwa yuta. Kiku kinyanywe kisha ikanuka.
Mikochana na wayo.
Kichita, 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 kimi. Kochana na wayo. Kichita, 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 kichita.
Danga so kujua nani. Etu na macho matatu na upatikani. We miatu kwanza mina wewe kufo nani. Mwaza kuna mime na kukua nani.
Thank you.
agbaje agbaje give me one puff omo yen sare wole mu ti bontan aye kan lo aye kan bo omo kan lo omo kan bo Mr. Money Rora abija abija monkora jabe taro na wifi koba my love wife no dey short ass omo ba I dey for you you be dey for me jai beni jeloto ye ma kuro pinokio mi li popo kesi anjojo ani ma ya bere ya boto olofolo binu ologo ye ma se bi olodo 1964 latin mokoko I'm loaded oh I'm loaded olomi je je de be my baby no ba dj je I'm loaded oh I'm loaded olomi je je de be my baby no ba dj je
they want just my thing they go lele ọpọlọpọ adekai festi
ọba ṣe bàdàbàdà dẹkọ fàdẹ
sí èmi dàgbòrú
ọmọ náà
wá sí àwọn gbọdọ gbọdọ fẹ fi mí pàṣá sex tape ò lè bá yé mi jẹ ìgbádùn kékeré yẹ they want history may finish me for ya
ọmọdé
dem no dey use me play when I enter shit out
ọmọ bàbá ṣe fún yìí fi kéfò mi
jayé bẹni jẹ lóòótọ yé máa parọ pinokio ilé ń pọpọ ké sí anjojo anímọyẹ wèrè àfọtò ọlọpọ ń bínú olóòótọ yé máa ṣe bí olóòótọ 1964 láti mú kókó.
Everybody,
joy, gladness.
auna elani.
DJ this boy.
Brand new content, season 3.
for me. Oh, hola, hola, hey.
DJ This Boy.
Brand new Bongo Mix. Season 25.
Hola, hola, hey. Baby, where you are?
Semi chochote, nambe papi, amifanyi chochote. Uyu ni wangu natamba simu wopopi yoyote. Ama mina bele, amina bele bele.
Ama mina bele, amina bele bele.
Mwacha pite mbele, ya pite mbele mbele.
Mwacha pite mbele, ya pite mbele mbele.
Download brand new Bongo Mix Season 25 on YouTube and Audio Max.
sueto na mafariza Kili ya baki pita neto Nana kofolo ya keresko
All of the things I'm talking about to you Say what you not do if you not if you fear My mind they tell me to disappear So come and help me, cause I don't pray My man, I don't pray Come on man, I can't stay For one place, for God's sake My day
Don't take my fear away from you I put up out of my eyes, then shut my eyes Cause girl, I cry, I'm sure for my fellow I don't pray, Muhammad, I don't pray, come on babe I can't stand for one place, for God's sake, my babe Come on, teach me, only you can feel my pain
DJ Desport 255DZ
Shots tunamwagia, mapema na sana Ukiona brana kupigia, akiwa na kevo Pambe na wasichana
Tushafika Chere ya meza moja asubuhi Katuko watano kwa mewe kumi Akizima anye tena
Unakesha kwa waganga Watakutolea kosa Unobila makeke Panda mlima segenke Oh aina seke Oh mailele Oh lalele Wenye fundo ndo utamuamua Akia mama mimi utani uwa Unolako na jolige guwa Taratibu nyongo tazi uwa Okunde muya gara sente
Soma kwenye ramani Soma kwenye ramani
Okunde muya gara sente Okunde moya, eh. Okunde moya, okunde
moya,
okunde moya gara sente ola reka toña gara. Okunde moya gara keshi ola reka tomañera. Okunde moya gara sente ola reka toña gara. Okunde moya gara
unaweka ndo manyera.
Hiyo ndio mbaya.
Unalewa bila pesa.
Ndio mbaya.
Unakesha kwa waganga.
Ndio mbaya.
Watakutolea posa.
Ndio mbaya.
Uno bila makeke.
Ndio mbaya.
Panda mlima sekenke.
Ndio mbaya.
Oh waina seke.
Ndio mbaya.
Oh my lele.
Ndio mbaya.
Unajikia mistake.
Ndio mbaya.
Kuspeli bila kumeki.
Ndio mbaya.
Unavimba na nguo fake.
Ndio mbaya.
Unaimba ilo wele wiki. Niko na shida zangu, nisikize zako za nini. Vile najikubali hadi unataka kwa mimi. Niko hai, ushauri wako wa nini. Unauvae kwanza achana na mimi. Pochi limejaa, hakuna kujisachi. Niko na mama, hata sijui twende wapi. Tulivyo ng'aa, tukipita yo marashi. Gasikia wao, hivi yule so kijana tulikesha. Sijana tulivesha. Masera waka waka. Na bebe zikakatwa. Sijana tulikesha. Sijana tulivesha. Masera waka waka.
Classic DJs.
Did it rush? Did it rush? Where were the demons? Now gotta make my dog video.
kisina
25
Amini sina kaka uli ukitaza Mwilo zizima Oh mama yeah. Mada leo Wakinipima Mata kutuko utaniwe Dona edi papuma Baby girl Ivi ni vipi uweza ke Kuziteka shia zangu Na ni vipi imekwa ke Petawara fikra zangu Ivi ni vipi uweza ke Kuziteka shia zangu Baka na isi pila wewe Bisiwezi peke yangu Kama nimerogwa Nimerogwa Kama nimerogwa Nimerogwa Kama nimerogwa
Menikoleza
kwa Nimerogwa
Yani nimezaba
Kama nimerogwa
Natilia minyama
Nimerogwa
Minyama
Bebe Sele, 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 sele I'm sele, sele
Zitu na maliza mjomba
Niko rust niji risky Nacho fraa tanki koso na nume kwa mungu Wapo walo waini tosa kisa sinafungu Nakumbuka long time lino kuwa hard time Kabla zani toa kwa ukungu Usha ambiwa maneno shati Usha ambiwa misina hati Uka ambiwa mimi jambazi Tapelo mapezi na baduka ni hitaji Usha ambiwa maneno shati Usha ambiwa misina hati Uka ambiwa mimi jambazi Tapelo mapezi na baduka ni
hitaji Baby ni petu Na ukinikuta nimelala unakuja juu Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu Na ukinikumbatia moyo unadunda pu Unadunda pu 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 Unadunda pu 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 Unadunda pu 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 pu
Timisha kwa mincha guwa na ambo taucheza Macho kichipozi ya ni kama unakonyeza Spending money for your love kwa kunawekeza Zuzuzuzu shani zuzua Chakuvisha veo na unataka kufua Na kitu sijojua Hata kisema unajiruza Wambie mindo nae kununua
Usha ambiwa maneno shazi Usha ambiwa misina hazi Uka ambiwa mimi jambazi Tapelo mapezi na baduka ni hitaji
Mwambia na mchiti kwa kani mwiko Ataka kimamba ujuaji Na kabla kulala Nani kudateki Nani ita tunaza kupiga teki Chepora kama tula silima kabechi Na mpenda ya nani paka nyama mbichi
Aye, 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 aye. Aye, 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 aye. Aye, 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 aye. Aye, 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 aye.
ghetto menikati. Napenda kimama ujuaji. Napenda chakula kila muda na nima. Mara kitumbua mie matunda na mba. Nikileta mua ndo anacheka na mwita. Ashange tele ndizitafuna kabisa.
And I feel something when you touch me. In my body I feel so crazy. Ra, ra, nasikia ra. Nanita, tunaza kupiga teki. Jebora kama, kila sili makabechi. Napenda ya nani paka nyama bichi.
Yeah. ya kusala Nzindi mumbe janja ukamuko Tema mbozo tulo Njagala njagala kumacha mutundu Kone chilo Nendi wambala super quality Tugende ngomanyi Jua mbebi ange vichuka muko Ya toni na machino la be
Guingo, devote na pendeza
Situ na maliza mjomba
Au, madada tu, wanatoko wa udena Na, nikifika tu, wala jisogeza
Miza
Na siyo salio, na ungwa dimi kokoko Mama milo, midundo na leta shogo Eti dadio, Dubai kuna pati jo Sina hizo, buyu na labati Madada wala jikweza Wajeishi na mie Wala jikweza Wajeishi na mie Call me
DJ this boy
Handsome
Una tema hii
Handsome
Magia buka za cheke
Handsome
Okay, nasifika kwa mapenzi na madam Kila kona sasa na nita handsome Speak kwa mapenzi na madam Tarifa za mimama na zipata za bibinti na zipata Soku hongwa misha pelekwa Dubai kule bata Na tiketi zikakatwa kila kitu bila shaka Sura mbaya ni kitambo wesa saving shejipata Puyaka ni meoga manukatos Fuwa yangu ikitokeza na gungesha macho Pisi yote kunipata lazima toki jasho Na mwendo wangu naeza sema naenda kiminyato Fake smile naeza sema na tafta kumbato Piskalu na kibunda utakula kwa macho Kwenye pesa kuna raha sileti minato Pelekea sana moto kapia ni michapo na ndio sababu sina dem Misala iishi kutungozo na mashem Best day kila mwaka zadi kem kem Paka na mwagika pesa kama chem chem DM nyingi na changa nyikiwa Sifa zote ni kwa mungu ni mebarikiwa Sura bangu imetakaza kana uge maziwa Watu ingina na gumbewa mimi na papati kiwa Misikia
Baby girl, you got a hold on me It's been so long Baby girl, it's been so lonely
Don't mind if I give you a crown When you wanna pull up in a Benz All eyes keep on you Oh my darling, I never ever let you empty Yeah, you mean a lot in my lifetime Sweeter mama mia, you're my lifestyle Pass a wine, pass a killer me
Hold on Baby girl, you got a hold on me It's been so long Baby girl, it's been so lonely Hold on Baby girl, you got a hold on me It's been so long Girl, it's been so lonely
Calm down, me all I have is there Inna your top of memory, you cannot need that boy, tell me, I'm in my hips Don't let me know you tap me, banana, I wanna eat that Don't you lie
DJ Guess 4255
Hold on,
Ingoma mefanya maboy na madiva Upendo spende wezi avoid ama niga Kimpatia mboka siku enjoy na maliza Mazenyo mono jo na mjoy wa Hadija Na mina need to prove no point for the media Go ahead and light a joint for this feature Riders kuta puta coins ni mamita Na bank tinka siwa boy ni Anita Kanaro wame nebadeka jina zonko Kogalo masi vili gimi ndio na control Odi dance itambui street ya zonjo Na tambla ite shikwa aje bilo bongo Na kila nkichunisha debe wana turn face Tadani wamo na manjege ama sansei Niko zabi juu ya bebe na machampes Haters na pair headache vile na run place
Nasema munga kitari ya mapai kambi maiku Kazi yetu niko shinda nkupari Cause this my life and my rules Tumeshika mtani kwa geto Majengo hadi soweto Kana shika leo mbaka kesho Mr. Tambla wapi kambi
You dino Kwonko can speak another lingo And I make it look simple I'm a teen this shit just living it up I got many flaws let me switch it up Umeshtuka misi kai Na kizungu akiwa lie Ni mwisho mwezi na jidai Dona kunywa chupa, siku nywi ndivai Do shere tunapiga presi ya nguvu Mali pombe na saviwa na tunjugu Akianani leo nikishika mutu My chick, atenda kuku Lamba chuko kilamba mutu Tupa luga kamata mutu Tuma mzuri ya inaga kutu Akipi 100 Me and OG we blowing this money Yeah, you know we run the streets, you know we killing this shit. Level up.
Nasema munga kitari ya mapai kambi maiku. Kazi yetu ni kushinda nkupari, cause this my life and my rules. Tumeshika mtani kwa geto, majengo hadi soweto. Kana shika leo mpaka kesho, Mr. Tambla wapi kambeso.
Every day me pass them way.
all them appreciate. To all the ones we lock them gates. No hard feelings, me now they fight them. I still appreciate.
Number one champion, 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 number one champion.
Ah. When he blow, he shot them face. For this game, I be the only Ruga, nobody fi take my place.
Let me make things clear.
Me gonna wear me here to stay. So bad man, all of them got no choice, they must accept my grace.
Listen carefully,
Doja, 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 I'ma definitely make it, I'ma go for Oga. When I de squat for the house, I de crash on the sofa. But so far, so far, so far, Jah's been blessing me, bring out the best in me. This is my destiny.
Number one champion, number one.
Umenipa madaraka nitawale mwili wako. Nje ya mapenzi niwe rafiki wa maisha yako. Nishafanya kimakosa nikajeruhi moyo wako. Nashukuru wa kutoka upendo ulio ndani yako. Tulivanza mapenzi sikudhani tungefikia huku. Bisa kushindwa kulala mpaka unipige mabusu. Kama siku nikikuacha basi nitaipata adhabu. Na shindwe shetani asilete utengevu, maana najua ikiwa kupata chumba cha kupanga ni ngumu. Sasa nitawezaje kupata moyo wa kuishi ni ngumu? Mungu alijibu kuni
nisituchome, siwezi kusaliti. Kukwacha wende mbali, sitetereki. Shetani anikome, nakupenda wewe tu mahabuba. Tukendane, kendane kama rupa. Aulala, tulilinde zaidi letuhupa. Tufurahi japo atunafuba.
Villa nani handle
umenitoa hangover. Navyo kwa vitendo unaniwezea. Umeliziba pengo unanipatia. Penzi lako moto moto utamukolea. Unanitosheleza, yani so unavyonchombeza kiboko wakubembeleza tai. Vile unanitosheleza, yani so unavyonchombeza kiboko wakubembeleza tai. Nataka nini? Oh darling,
now, 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 hear this.
Buhari gani naifanya moyo wangu unadadarika.
Kopa bani, umenacha dakika mbili tunisha burika.
Umeni weka rehani, changu kiwili wili moyo umeuteka.
Umeni athiri hani, shaharibika maya kwa ya koma kopa.
Kama mapenzi kitabu, ungekuwa kurasa ya kati kati. Ukichanwa wewe, story ya iendelei.
Na kupenda paka adhabu, baby na hisi kuna ati ati ukinyacha wewe.
Ndege wako sama hati ya nini
na kuparusa we
25
Baby Beauty Baby Beauty Baby Beauty Baby Beauty Baby Beauty Baby
Beauty Baby Beauty Baby
Beauty Baby Beauty Baby Beauty
Boy 255
yeah,
Tanzania
uko ndani ndani
Kilimanjaro
mimi mezaliwa Mtwara uko ndani uko ndani uko ndani mimi mezaliwa Mtwara mimi mezaliwa Mtwara uko ndani ndani Chitohori na Rendele wengine acha bibi yangu na babu bado wanajua rasi Nyerere. Kukutu machawa wapo, neno kikungata na kuwacha na vipere.
Mili kubali.
Nasio machawa wa mfini, adi mtoto kike wanamuone ya gere. Nayo sikumbuki kama Mungu shamomba utajiri. Ila kanipa kwa sababu na stahiri. Usara kwangu ni jambo la siri. So usishangayo kini tangazo bahiri yeah. Nimetobo wa mbele mkubwa na tare. Kipara na saki wa tandare. Hizi sio zama za kare. Muziki uko huru kama kambia yendare. Piga muziki tumebaki wawiri. Haikuwa riziki wanangu chide na jiri. My sister Angela wamemshika kiri. Wambie kone gang ni jeshi la mtu mbili. I'm a champion, I'm your winner now. I'm your winner now. Champion, champion, yeah, yeah. I say I'm a winner. Tumeshina watu na wamini kwenye mpango wa Mungu kuna mkono mtu.
Kazi iendelee.
Tumeshina watu na wamini siku kundo siku ya kuchinja kuku. Hoya we. Tumeshina watu na utembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku. Eh, tukashina watu maona mini kwamba bahati bahati zote alipanga buku huku.
Mini mekubali.
Apo mwanzoni wale mini atutopata mafanikio. Walotufagilia wakauza mafagio. Eh. Mtani kwa tusio, mtu aletoboa sana litoboa sikio. Chuma kimoja na lala dada na kaka. Watu wa watupi msosi ya tokitaka.
DJ Desboy 255 GZ.
Mama mchawi nyumbani atabaka.
Wanasema they're
not beat.
Wanasema
DJ Desboy
akubaliki kwao. Hata ni walikuwepo wakunipinga kitani. Walisema gawahenga eti mtu kwao. Wachache walikuwepo wakanyamini kitani. Toka home paka studio kwa mguu. Vyalo vipya kutupia siku kuu. Mguu mbae mipauka kuku. Kula yangu anejua pali juu upu. Mm, yeah, yeah. Ilikuwa kama movie ila tuna shkola wanaotukwa mishaga tunaona kama changamoto. Leo imekuwa kama movie tuna shkola tuna mpila na kila saga ujana matio moto.
DJ Beast Boy,
asante sana kwa kunifanya superstar. Leo najulikana kila kona ya mta. Asante mama, mana kibinzi ta. Napenda sana kona zote za mta. Mungu akunyimi vyote, kikupa kilema takupa na mwendo. Sawa sijasoma kanipa kipaji timize malengo.
Baba jinafasi nipige roba ambakati. Kisikia milio baba ungeza kasi. Je, majirani ulize msiba wapi? Angusha baba baba ya moto moto leta. Kushoto kulia kata.
Kuna baridi ya nataka joto joto. Shambala bibi nuna kama tia toto. Siku nazidi nuna nyoka nsokoto. Anataka kupika mindo na peleka moto.
Ni majaribu, ila jaribu kurudi nyuma zimbaya. Najwa mapenzi na kutesa umekondeana. Mejaribu kuongea na baby. Oh baby yu mweze paka daddy. Waweza mina mekubali. Yuko lazi mwe wawili. Ila mesema ukirudi uwa mweze tuwe upunguze na mdomo. Ele maneno ya kiburi uwa mweze tuwe upunguze na mdomo. Na mesema ukirudi, uwe mweze tuwe upunguze na mdomo. Yale maneno ya kejeri, uwe mweze tuwe upunguze na mdomo. Karibu, mwaya karibu. Sisuse karibu, sione haya karibu. Karibu, mwaya karibu. Sisuse karibu, sione haya karibu.
Bongo Mix Season 25 mixed by DJ Beastboy 255 Baba Diana. Yes baby.
Ndio la maliza mjomba.
Ajio sharupo kama mengi ushasema. Binadamu tumumbiwa maneno. Hata mimi nao unakosa lutu. Utashangaje binadamu kudemu. Ajua unataka utaki. Unachotaka upati na kurudi kwangu bahati. La ukikumbuka nafsi na kuma. Mejaribu kuongea na baby. Oh baby umuze paka daddy. Weza mina mekubali. Yuko radhi nwe wawili. Ila mesema ukirudi uwa mweze tuwe upunguze na mdomo. Yale maneno ya kiburi uwa mweze tuwe upunguze na mdomo. Na mesema ukirudi uwa mweze tuwe upunguze na mdomo. Yale maneno ya kejeri umweze tuwe umuze na mdomo. Karibu mwaya karibu.
Now, 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 now.
Unaniliona siku za baridi sikatai bebe. Ni umana mina jitakidi ufurai popi.
Mapenzi ya dhati bila tambi. Odari msafu mefunzo mi. Ukiwa mbari na misima diko diko yako. Sidanganyi, mimi na wewe ni mwanzo mwisho. Milele pamoja tutenge kifo. Treni kigoma nimefika mwisho mama.
It's just your love.
Girl, me nah change mind. Pretty face and me bumba, small waistline. Ring up on me finger, me nah waste time.
Baby, you got me looking at us and I'm thinking about you and me. I wanna love you properly.
La saba nishamaliza. Somo la kuenzi kanifunza baba. Sitakumiza. Penzi ni kuko kibwenzi anayeweza taga kwa miujiza. Tumuombe mwenyezi kwa haba na haba na dunduliza. Mpenzi, mpenzi, na leo nataka tena. Mpenzi ni pema penzi, ila leo kuna sema. Ibilisi na
queen, anything you want, just let me try. Do, 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 do.
You're the only one I'm looking for. You're the only one I'm running to. You'll be my shade in a rainy day, baby.
Baby, you amuse me. My angel, my jabber, you amaze me. Baby, tell me, am I your type? And do you like my vibe?
Baby, you are just my type. Giving you all my time. Wanna be with you for life, oh baby.
Baby, be my Valentine. Baby, would you wine and dance for me?
For me, for me.
Be my
Valentine. Baby, just wine and dance for me.
So shut up and bend over.
Daddy kissing to the magic.
Weka mate,
niteleze baby. Kisha niweke mpangoni.
Ay, 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 ay.
Me like you, baby, you dress with me like juice. You dey give me fire when I am cool, baby. Not
baby, be my Valentine. Baby, would you wine and dance for me?
For me.
Be my Valentine. Baby, just wine and dance for me.
For me.
So shut up and hold me, baby. Shh. Daddy kissing to the magic.
Wake up, mate.
Tell us, baby. Kisha ni weke mpangoni.
Baba Diana, yes baby.
Kazi, inele.